Never rapper. Everybody, what's up?
Yeah.
Ra. Woo. Okay.
Yeah.
Star Records.
Pop, pop, Chico, blaze to hell. Most deaf, tally, party, let them peace be girl. Africa ninjas. Kama spenko na mbachafu juu ya dundo nimeoza na na homa ya mapafu na noma kama wafu juu ya dundo kisa midondoko ya madafu kila napotema tungo na jaza kapo wa unakesha tuna ungo hindo rapu ya zamani toto saba mata hugo nite kung fu master old school rapper webamba kama mtenyera na flow full faster na ukichechema wana skull kama baka wanosema minye ngema how the work fake rapper azima taka musi na ukijenta kuchengua underground pia nyasusu so check in na vyo alipua. Hii ni demo yenyewe bado sijepua kama wezo ndo kigezo magwiji kwangu mtapua. I'm the rap prime minister, call me the finisher. I handle my business, let me shine like a movie star. I'm a rap prime minister, call me the finisher. I handle my business, let me shine like a movie star.
I represent all the niggas over close the word. Hip hop niggas, break it down, I'm flown. I make it step on your hip hop shit. Now break it down, I make it step on your hip hop shit. Now break it down, I represent all the niggas over close the word. Hip hop niggas, break it down, I'm clone. I make it step on your hip hop shit. Now break it down, I make it step on your hip hop shit. Now break it down.
When you go pa na potimba na wabimba kila stage na gonga marimba fimbo situmi kwenye meseji shiba na potinga ringa pinga kwenye head na kupa jibu la mjinga leko shinda juu ya bed ni to travel na weka mikati kwa kati kwenye mabano mimi nakutaka katika kati kaba penati tena kuna mfano kwenye mahela chengo na chenga chenga kwa kuchengwa kati na kaba penati wanipata napenda faster zaidi ya manati na peperusha njiwa kwako kwangu madhubuti na fix shit kuambiwa chako changu juu ya beat na breakfast news si kazi naongeza moto mbumbo mashasi wazi na mwaga lazi kwa mtoto sijavunja nazi japo nyingi changamoto na wacha mabumbu wazi wengi ngazi kwenye ndoto niche nelefira hapa chata la bagwata unachotaka wezi kukikosa unapofika hapa.
I represent all the niggas over close the word. Hip hop ni chiki chiki break it down I'm flow na make it step kwenye hip hop shit na break it down I make it step kwenye hip hop shit na break it down. I represent all the niggas over close the word. Hip hop ni chiki chiki break it down I'm flow na make it step kwenye hip hop shit na break it down. I make it step kwenye hip hop shit na break it down.
I keep it real sina muda kutengeneza drama nitokapo na pajua swacha niendele kukaza niendele kufanya na chomini kwa naweza hata mkiendelea kubana na wakika mtalegeza. I was born to rise not to shine hata wakini mute kwenye speaker mini star for life body people for lines think on the ties but the fever sipo skika vediono swazi na shine na pondike na skika watu wana fly na matisha kira vika kwa speaker sasa na rise nataka baruri upambane na mi ushindane na mi yadari wana manda MC
wana nita sign ya wagonjwa na mtaka mwenye maututi mitindo line inabonga na songa nusu kaputi kwenye ndonga sija chonga wanalonga mitofauti na wagonga weshatunga mapunga na laza buti sisogezi hatua ntawasotesha kwenye lenzi wameyumba darubini na nionesha ngumu kumeza kwako kwangu mina wamezesha wiki center miki tako ketu upate tinga pusha sija moka nikimoka na kuambia miti vita kwenye boxa mina irunda kwenye njia.
I represent all the niggas over close the word. Hip hop ni chiki chiki break it down I'm flow na make it step kwenye hip hop shit na break it down. I make it step kwenye hip hop shit na break it down. I represent all the niggas over close the word. Hip hop ni chiki chiki break it down I'm flow na make it step kwenye hip hop shit na break it down. I make it step kwenye hip hop shit na break it down.
Yeah. Word out. Materials in the mixing. Cha-cha na midundo. Navy rapper, what's up? Star Records.